Kulele makaya bengalazi kamalami na maheta bengatandu kubona kutetwa kafingami. Kulele makaya bengalazi kamalami na maheta bengatandu kubona kutetwa kafingami. Kulele makaya bengalazi kamalami na maheta bengatandu kubona kutetwa kafingami. Ubani besazi ukuba izinto zizotshintsha, kubani besazi igama lami semathini, kubani besazi ukuba izinto zizotshintsha, kubani besazi igama lami semathini.
Hey. Lifana nevili yajika kude kwanet naphansi kwelitye ide yavuki nentwana katolo bebendithathela phansi mani nentombi zithandwe type yazo kodwa khange ndizibekele phansi guqe ngedolo phansi ndicela kumdala amandla uba ndiyaguqa phambi komdala ndingamanzu noba kuphambi kwantoni na yikho into engaba ngumqobo kufuneka nje uba ndiqonde gqithisa ipasti ndixole ndakwezi buhlungu ndizithole ada manxeba phole eyi vele sifunda ngokubona.
Kulele makaya bengalazi kamalami na maheta bengatandu kubona kutetwa kafingami. Nangikulele makaya bengalazi kamalami na maheta bengatandu kubona kutetwa kafingami.
Banobisazi into zinophulwe, banobisazi kuze kulunge, banobisazi ukuthi zohamba ndifike bebecinga kugqityiwe kanti imuvi isaqala ngoku izinto zijikile kumnandi ndonwabilizo nozisuliwe nami ndonyule amaphupho afezi kule ntlungu ndidlulile ndifundile ndipasile ngoba ndinqobile loo nto kinqabile inqwane nyebibimile phakathi kwengxondorha ngekuzibone ngekuziqonde funa uqinisa ithambo lisinqalo mqolo uqonde zibambe iziqino pholo ungaliqe xa sezofika kumele ungadikwa kumele ungadinwa nyamezela pusha ngamandla ucele kumdala.
Kulele makhaya bengalazi igama lami na maheta bengathanda ukubona kuthethwa kafingami. Kubani besazi ukuba izinto zizotshintsha, kubani besazi igama lami semathini, kubani besazi ukuba izinto zizotshintsha, kubani besazi igama lami semathini.